seda a refre woni pa hu enso da me pa ya ne se mi ren fi papa wa ya me esi ene ka je ni asedo a refre woni pa hu ade ba ko na me sre ne se mi ren fi papa wa ya me wa na se mi pu pom pom ko she me chi baby mi fre ne baby me di o de fu wa na o betu mi ayo we stand by and take account. Or therefore, wait there. It had to be you.
That's right.
I said me boom pom pom kosha mechi. Baby I'm a friend and baby I'm a dee. Or therefore, why now bet to me on your way? I said me susu osu sisi. Stand by and take account. Or therefore, wait there. It had to be you.
Speak on your behalf. Enti anopei mosonfo bua ma menemuna ebedi dwuman de amika nyina ne sa anopei onyame ma osro mie ma eda osro yankopan ase ya nana ase ara hwan ne ebeda nase ye ya ne ewira fi enso ye bekai da bia ne adanase anopei mo bibia chim mo bibia finsha pa ene menemu ewa mame ma update ensure no eto se wo kwa adwuma bo modern se obesiesie wo na se binswa ano papa ukwa sorry suswa but modernize is your ma wafadi ebe ye ensuo afadi na ano pay die eto enu nti but modernize wa hosi si eno ai ebe ko na nim kakra ma ensuo no enframa no die ano akofom kakra enu nti but mo modern se obetumi asiesi e on pabo ashim ne wa ho fa no ma enko ensuo no afa kese na ensuo no eguso a eto unyame nka obibia ho na anopai na omaye ntie nyumo enche mede nka ebo ewo beba na dwumadi aka bia no mede ababe to as na edi nka no mame nchia ebo pano masofo e mame no masofo a ye ni won edi dwuma ewo kroduam ye nananom ahemfo ahema ene kure mu mpanyimfo nyina bichia rekodi mpanyimfo yes prof anope me chiawo ene jimi ana adwa ene nana yao ene mpanyimfo aka nyina anope me fa babo wa odume yesu ana bibia achi nsabia na mamenchia masori mpanyimfo me sofwa wakana memo na didi yese oti na anope yesu didi yese yen apostle so a kuji preaching na mi yese anope oti apostle anope lebi amu bia me fa babo wa odume yesu na machi amu yiki nso so lebi anope oti yeno anope me fa babo wa odume yesu yeti ya kuwa ina so me chia odi bia ene mason kuwa ene muna yeti kume pa yeti ya kuwa nkunano pe ye mfa ho ne die etwa fa wani so mese se nyame ti ase ni oma nyina be yie e de aman dofo mami fanka bu entudwa na yenyina ayen hye no so eguso epedan eno nti obibia obie obetumi de aboa obetumi de aboa me mene me hokani epedan atnem edan kesie a eye emusu eno nti obibia obie no obetumi aboa adofo so guso epe be bia wode won address beto be busume ni e de atudwa ɛno nti obi bia wo bia no wo nso so wobɛtumi afrɛ me 06 87 99 06 35 06 87 99 06 35 bɔmmɔden sɛ wowɔ bi a yɛ madɔeɛ na adɔfoɔ so yɛpɛ baabi di wɔn din atoɔ no wɔn nso woayɛ wɔn adɔeɛ bɔ mɔden paa wobɛtumi afrɛ me nɔmba no na nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ na awotweɛ yɛ nyinaa yɛ coclatardens assemblies of god asɔr them dwuma bɛɛ na yɛkɔdie yɛne ayɛ nua panyini yɛwɔ fa yɛadeɛ nyinaa elda boakye ne maame ɛfiri mu ema ure ni abusua na yire ne ne manyina akofie akoye eho ne ema onyankopon boa won bo won ho bai kra won de won be drasum dwemu odofo e den na wose ye ye be yinyina ne se e be tuda ba kon si won ye de adanyame ase na saada na abusua ne asafo e ka won trimpam ho no de kosi ye 17th February aye kwesi ada edi animu en amsunti ama abusua yi papa yi ne na yire ene abusua Glad Tidings Assemblies of God Rock Chapel ene lua nkwantaman to wansa ade afre adofo nyina adwumamfo so momrai na na awtwe se ne nyina ye nkohiem e wo Glad Tidings Assemblies of God e wo rai echi e wo no na yenkoda onyankopon ase e wo Kodaland eye AJN Strat 302 bomode nebra tunen za afro se bebo ano na ene ne nkamom na wona nyame ase wo pe bebe do ne ma fa kofie ebre easter yi bade a ene na adwumaku ba akope me boss wi wini adwumaku a me bebo din ye ye the rebels ye ni aye sofo sofo bebe a wo bi ano pe me ma wo ache na wo fre ye ni aye sofo nyame akoa wo hene asante ni din de aye me de se nyame akoa wo hene asante a odofo bebe ye ni ma no bi a wo beba befa na wode akofie e de amawo bo modern fre number no a eye 06 eba ni yi number no e de amawo ye de bia me bobo enso to mre bia na aye eye entity eme entity enwumi na menfa number no enfa emang wan fa oni emana fa na o di fa ba bi dia eni e enwum enko emfa emawo wan fa woni ma ma the rebels ye ye ne sofo nyame akwa ohina sante ne dano na ne ye wodi fa ba bi dia ene ye obeti boboli bobo number no ye 06 11 28 98 92 06 11 28 98 92 se wan fa woni ma no anfa the rebels na wode kofa ba bi dia ene ene nwum yi ofo enche ebe ko nyame asem mu na afi mi nwun nyina adwendwe nyame asem yi sanse bible si nyame asem ene ye kwanso ehan pe wa we do birthday bia me ma happy happy birthday na wo twetwe mo me wo fa se a me nana ai me nana ni di on de frame ye uncle eja na me nana o se ma wo she no happy birthday na msi bo wo na na me kura me di edru so na me re ye fi na ya kai me nti e na no pay enu me enko ma me wo fa se ma ase ye tie ne sa ye be kan mu asem ba kwa na mi yenu ansa na di jume die na ahyehye so nti obetu mi afre 0207371619 I saw them. One was Subanya Ubu. You I saw them. One was Subanya Ubu. And then me no be come back one name. You no be a fast me on. And you mean who answer me? I call him. Titi. Bakun wa hof gist ye freno ajua. Ajua ajua dano na widi u birthday. Ukwede ya na widi u birthday enyumu enko enfa ema. Yo, ansan na jume diye no, yebe koswa no, meka medika, kamisi ya nyumi, se ebe ya, yebe tumi aka asemba, kwa na emye nubi efrimu, na se yeti aso dem na jume diya ye diye, wa wini musuba ya uti mu, wa uti ya miyano anope ya, wati aso dem, minsumi ni, misuba ya mitimu, ebra miye aso penyini, enunti se enye suba mpadi ya, enye, ye chayeni ya beti bobo li bobo, yen chain ubetumi afre 0207371619 na inya afre fo mi no bia betue fo enwum yi ho a ye de de e wo ho nenso so e de atoa so ubetumi afre na wo de de wo aba odofo bia na wo twi mu enema bebre ne course na wo twedanom ni enipa ni bi firi mu ye hye abusua ne asafo ene yire ikunu obi bia na wo twi nema anko ye e fa afidie so na ama shedding aka chro se yameti ase na wo se ade nyina mu ye mfa aseda emfa ma no eno ntibo homoden na ye ntwe nyame anim ani amani bebre wo anu jina no edin eya nanso ye beye ne dey ye betoyi aye control kru wi eda mansa nyina akum ye betum di aso ye hoden ne se ye di nyame asem ene besi anamu ndi ade bia se ko yie se anko yie se de anigye ade awre wo di osun bibibie de ba ye no ye mfa nyame asem nka ho na ye mpusa na nyame asem no bema na nya de kura bema na ye de odofo ye mompaye ewrade panano peye da wase kaye mo show onsa e wadom ena na awotwi wodi akode aba ye ni hwe ka ye ye kan nyina an se asidan kan wodin ye mapa bi a wo ma ye nano peye no inim se ye mu bebre ko som nura ye mu bebre som fiada ye mu bebre ne ena ye ko som da ne da wasem se ye nya mpae boden ti ye nya wo som da ti ko so aboa ye ma onkonkoro no hye ye ma ne hye ye din e bre mu wo nya me de ye wo ma ye bia no fa bedom ye na ye beji na ya da wase isa nse Bible say wasem nasi kania ene ye kwansu hai wadofuo nene un eba abisunya winyanko pon asem mene un bisunya nyami asem na ye nyina di ya tuya hufu ya futuyo ya biya menije maposo hose wazi wedi ya futuyo ene ye nyina ye betuya hufu afi empimi yenu ene dunkuna winyanko pon ede yen ewuramun yedi enema bibre wonsemba akumye nu anami ensebi ebetu yehofo na isanse bible se nyame asem no eye ye na asekanea ene ye kwanzo han me fasem ba ku mienu bi na ye nyina ya dwendwen wo betumi aboa me isanse me nko na mo studio ha wo betumi aboa me na woni me aka ebra making kan nyame asem no wo betumi aboa na ye nyina bo mo sua ye nyina ye mo mu nsua nyame asem ye nsua nwie de bia wasi yeni ni se aduane yenum bia no pa yeni bia wia yeni bia nwumre ye koda kura yeni eye nyame asem isanse no na ye menu mi yenu ye na asekane a ene ye kwanso han odofo enu ntime ken kan Philippi nwuma no itra paul na tre kwa ma Philippi fo na ne enye Philippi Philippians ni biem eye menu e wutie me so ati ase ye eye menu ene asem no abeye ye dia isanse those days no Philippians no dia ofa ye boa no dia wanfa aso no ene ye nyame boa na da wono a obepie na nimu onyemmu no ene ye na chese etoje wono a na mene wo die die ntia ma ehu beba mfaso ama ye ne se ne ye da so tiase so atiase ye ene menu mie nu da so tiase de wawu ani akwanya bia bia wo so wadi betie nyame asem de wawu oni akwanya bia bia wo so wadi beye ne nkwaje ehu adwuma de wawu oni akwanya bia bia wo woni bibia wo betumi aye biem na ewu ono so so no se ni ana me ka se obibia bibito no wan fanse no mesi eda mansa kwom uye den ubeko enu nti niema bebre si ankwan se ema ye ntumi nsum nyame odofo ye ka ne sa no nye radio so tena na ye nipa fe anope mi na msuom na mabetena se me ne aso tena de ade na nka minyai na mentram baby nanso ewrade hye me se me no meche na ye mienu yamfa mo ebra obi kanya me asem anu o ka kire nkro enipa bi me dia me kanya me asem ne nkro abra me kan kire me ho me nya saada to obi bia wo wudie onim se wo asem na wo kan no nya wo na wo kama ho wudie wawie na wo kama obi no hweye asem no koma wa enti me me ne umie nu nyina samo nyame dia ama me samem famre yi ne anwendwene hu yi ne nyina ye mfa ya dwene mra na no na beboa me nu umie nu no me so me fa bi na wo so fa bi ai e ma nyame asamo mfunu da bi ara da wodofo ma me mfa sa akwanya so nti amere efia no pe me mwache me nim se wutie me mache ama so mpenyemfo awie ma so fo yi onso so je wodie enu nti na eno no me dofo ba akunsu ku fie fere no usu nyame de na bedru usu fasa akwenye so de nyame ase e de mawo odofo me kenka Philip fu onguma no itre ye nan chemu free nan ekopem nso kakra bi ne ye dwene na ho me kan wi a obetumi afre 0207371619 na me no mi enu nyina ache apostle ne kan ye nyina ye di tu ye hofo ye tumi fa nante ye beboa yen ye ntumi amfa de awie ye no ene owura no kora minim ne din se apostle eni o se evangelist eni o we se ni ye beti eboboli bobo na ye mpase ye beti ye emfa ni agro efise nsam na ye kansa no me sofo da pa me sofo penyi ne kan tire me we se wo ka tire asafo ni nyina we se hwe mum ye ntena urade na ase na se ye wukura na heaven ni wa ye moka me ntena urade na ase ye wu na se heaven kura ni hwa wo moka hwe se wugi awurade di ya wo susu se enne masa kira madwen mesuro nyame na mafana na sem na ye adwuma no hwa ahoto awanya hwa ahoto awanya na hwe bra susu a wa na wonam mu biere biara no na hwe ni amane ana wo mu ye ye bibia ya na efisi ye ye sisi nyame wa na wusisi wo me dowala wa na wusisi wo wa na wusisi wo wate wa na wusisi wo wusisi nyame me se sofpanyi wasisi wo de mo me nsum nyame no mo me ntrase ma urade ye nfa ye le mu ye nante se ne urade pe na se ye wu na se heaven kura ni wa ye moka hwasum dwia na wo hwe asomdwe ne wo firi enema tanta tanta ho no hwe asomdwe ne nyame de ama wo enti paul utu ye fo anopain wo se adofo wa mumu mwa ninye mumuda wa wuti asye nene mwa ni adinti na esi wenijie dienti esi wenijie ni se uwa kwenya wasisa mboni tisada mna mama haikura nyamisi ufa kristwa wabema na huwa yese suchirema. That is the word, the Lord. That's the word of God. Was this a bonino? It is a moja kura. Would you be anywhere saying a double Jesus Christ to mojano? Tiano pay some soon for me. No change, I mean, Mr. Fat a babu. Where Christ was soon one. Yes, it will be soon Christ to yano and free baby out. And now what's here? Someone was a rade massacre imagining. Ebi anu a wo kotie bi kura anwumre no enso so de ba bi a wo koda na nya wo dabre enya wo dabre waso de afri ho una wutie de ekosu sesie e wosie urade masakra from there no nyame me se ya akonya na ye wono aye toto na ase no ebeto mre bi ne ye ho ba kire yen ye ho ba kire yen ntin wo ka se ye me ye nnye me ka bi ye wo se momo mo nnye momo ni pa nyina hunu mojo wo urade aben se ma me ka ne da wono Nyame asɛ mo ka kyerɛ nyame aben sɛ wo bɛba aben sɛ wo bɛba aben sɛ wo bɛba aben sɛ wo bɛka sɛ emam ɛti sɛ wuo ni nyini wo yɛ da wo ntimi ndɔje wo ntimi adɔje ejida wo ntimi obi ntimi adɔje ejida sɛ watena sɛ wo nyɛ mfie bɛ wa ha wo te sɛ de wo te a never nyɛ sɛ na nyame bo wi asɛ wo yɛ dan wo ntimi ndɔje age nti wo sɛ awurade sɛ wo bɛba wo yɛ dan wo bɛba ɔdɔfo We are dying, we may say, would your mummy and summon? Now you woo, never be cry, do you woo forever cry? Yet yes, ye mocker. Shamania, ya no cry, kai, ko ye yang. While swing someone would the tear cry, I am Shia de Bravo. Is a sank out the betting, I mean, a summon. Cradia and a yasinimu and Nijia, Iowa. Cradia do what could draw, ever was sitting a moon. Hwɛ de ade wakodro ɛwɔ wawade mu hwɛ wo ba brochire wadwuma a wo yɛ hwɛ ɛnamfo ntɛ hwɛ de bɛ wadwuma na bɔ wɔ ah wase mu na nwene biibia ha mo ho na emom ade nyina mo mo mfa mpae bɔ ɛne nkotosrɛ ɛne aseda ɛmo ma ade sɛ ɛnru nyankopɔn asom woni nipa wo wura yi nam Was it man uni bibia mfanga? Missy, yes, so ya see ya bedjune. Yame, ya dear, ya see ya bedjune. Was it ya nyuna cry ya bedjune? Adofua no pay. Mummy and Satra yagune. No srahiniano, a bang. Mummy and Satra yagune. Then yami rents and cabina was from dear. Then yami rents obey yansra. And he was in yun and one more radeno. Would ya sum no, not sum ni ye? Miss Wadofu, me and sum ni ye, na say ye woo, na paradise, wo cry, wo, and ni baby, I ya mocker. Ya mocker. O say, nan, yan kupa sum, dear, tranti, as ye in our swan, a behama kuma, and ni marginaso, Christo Yesumo. Jesus, it was it. Yedawase. Babu munya meka sembia kwene ni mwa nwa show nkunai. Nani nkunai se mune na wadi abeye apam. Na wadi abeye covenant. So, se asemwa yeka wuse apam se abemu. Wase, na nyankupa asu mjuye trante asye suwo, ebe fya moso. Enti wadi niyema mienu na eguwo. Wase nyene, diulemu, somno na somni yiye. Na ubenya asumdwe obema wasumdwe ene ntiasie a wode wode behwe wobehwe wakoma ene wadwene adwene na da yetrim na nye adwene no enye adwen papa ya adwene nye sikani bedie adwene ani bedie adwene ene wo yetidim enti ne ye ntimi nsum ye no adwene wo nipa tirim no enye na nyame se Say ye dinner chira, or better yagene, a control yagene no, a so. For Christo ni baby, a yana wagene wakuma, etimi de okro. Hwansamu wa Kristo ni wo fro wo Kristo ni a wo to nwom wa so dem wo preach wa so dem wo tie nyame asem wo ye bibia ma so ani nanso so die wo hunu wa koma mu no se hwe wa koma ba bi e daada wo edi wo koduro wodofo ah ade hwe ba bi e wa koma e daada wo na edi wo koduro ah we wo bi anya dance fo wa na wo ye dance ni if it's a dinimu, any akuma mu dia obi ene obetu mi ahwe no aka wadwene ene wakoma mu nsema akere wo wa na wo ye dance ni trodododododododo you are the real witness wa nkasa no because say say ya me ne wo kasa yi wa na wonnim dia wadwene ne wakoma as a Christian e di wakoduro come on odofo nti Paul to me no mi e no fo wo tu me nu mie nu fo me se wa wo de sesen sesen se abrabo a wo boyi hwe ba bi a wa wa dwene ne wa koma aka abom e di wa ko wura awu sa odo ho akoto amane mu awu sa odo ho akoto nso we mu ah ade ti nie ma nyankopon hwe afri e wo eye ti awa sisa ya dune enkechi wa wini mbebi ya wakuma no eni ya dune no edi wako drono enkechi ene ya adumbre ene ya mkwajie bre edi mam today ene ya kase na ene nuwa wati asi ya no na utumeki kaa unhuyi no brother unkwajie sister ubetimia ya huu bibi ya huu bibi nfri na anope ya misi ya si wabi ya Kristo ni mapano enfri bebi ya wefri ne is from today ene no ubetumi aye Kristo ni a wo ye Kristo ni kuraje esa nsa wo bepa mu aka urade wo nkwaka nkyere obi wo wo ye Kristo ni ne wo hunu se wa brabo a wo nam mu wa setena ne ensam kure be firi wo mu aba no enmoa anamo a wutuo ba bia wo ma wo wen wo nan de wo kura enye ba bia wo wen wa no nsam a wo de beka enye ba bia wo wen wa so kotie enye odofo sa kyere wa dwuna ya satira wadwene ne wiase dini panya obedi wonya saa kopem so obekon ti trono si ye ba bonsam ba so obewia no akun no asen ye hu ne re nso ye so ebedi akire umi ansa satira yadwene ye pre hu akoy ye pe hu akoy odofo one day hwe ye ntwe ye nuanu atu kwa foforo bibre be ye japade wofie obi kura anam no ofiri mu obi anam ha ya 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 ah na ye bebo bra na ase ye bebo bra pa na ase ye bebo bra boni nya me bo ye bedura bro kira ye nya na ti die ah anu anopa yesu wo ye ko ye wo musie ye ene wo kan kire esunyafo edumie no ise montena na montwe me wait for me here odofo sore ye pita o mi e wo wu a hum ye nkope ye nam ne ye nyeje ne e wa no omre kota ta so na nyame asem se anadwumu ni nyina wo ye adwuma wo nya hwe e wa na okadaji e pi e wo yesu no wo se hwe maka akire mo se anope ti e futi o we ye o pa afa without Christ you can do nothing se maka akira mo se se mokwatimi a montumi nyahwe montumi nyahwe odofo me don me pawasem me so me pemme ho asem timi na me fa asem nbi me so me mafa me dey tu me tu tu na mo fra no pei ye kwatinya me ntumi nyahwe waso ahwe hunu se eye no kore enso wabu ani aguso eye obo apaye ye Christofo Yesu nyame asem tie nyame asem no a yesi yemfa nya adwuma eye bo apaye na yeyen we know the right we know the truth but eye bo apaye na wanhwe ebedi unya anhwe yi a ebedi unya enti enne ye adom bre enne ye nkwagye da emane ni unya wate emane ni unya emane ni unya me se eye bo apaye Ah, it is a yenu anuma sumbia omosu mwa womusi yenye uradi ni. Womuji uradi di bat ayabu apaye minu ebi abaso, mami mfano.
Hello, good morning.
Good morning. Hello.
Ibacho udi.
Pacho Eda buachi nepese.
Yo, Eda, faudi ebra na yanko yenim.
Yo. Onya mishrao.
Mishrao su.
Owa futu ya ode maye. Na ni awo kanu na mipese mikambi atosuo.
Udofu wabri wa mwana kambi maye.
Se yashe Hebrew for wangu mwana iti dumi ya nsanche mudu na inoa. Wachire ya nse, yeni kura ya ti hoda ayo ho. Na mumdiye, ee banachi kwa ina yese minu miu ni yafife. Eniti unipe biya so owa asasiswa, na waye waju nse, wana uwi ya se. Ti ni aope ina yese uya. Kaya unu se, Bible na miyati ya se, ikura ya ti mwino, ebrevi besuwa, eni hubiu. Na se, unyanko pomba abe faya kube biya, onuanka se wasi isi. Eniti se, oti ya asasiswa, said ye deacon, air can you know? Never say with me who say, when you're me and for our master, as you say, but now I quite a bow, but I said you want us out. And into your brabo be a ubu piano, dachi piano, bubu huacunta.
Yes.
It sounds so be beer a big genuine when you're me and him. Now, papa ubu new, bubu huacunta, Eddie Atreno.
Yes.
Now, no sorrow more kind, or catch that I say, one word, Israel, so henny.
Jesus.
Now, a braboa or boy, you know. And what do you two young for? Said ye bear a yen so ye bit me a yen near a senna fata. Said you in your coupon a tree and stuff, free near. You been your pa and I said to not be a papa.
Jesus.
Or no sorrow more, see, when you may add any deed is that so henny. Now, whom I did beer, I be beer, I will be a seno.
Yes.
On one cassan and sakai.
Yes.
Or say, I did beer. On one cassana kuma and nothing in the new year one come.
Yes.
A sense, yet is Solomon, you will be your own quas or a Koran Punjano Korano.
What
is Solomon or Henny Solomon Din? Send where you be or Henny be and where you are the four, oh Israel.
Be
Pia Unyansa four, when you mean man in Yansa, Solomon Warewari, when Emperor four, what he be that?
Yes.
Now Solomon is Aqua and War Fan with you 2 and 4 and Nemri say. Yen huni ya sadi unyanko pon akwa esiti ye. Ne diye nti abuta ye nti unyame bo ye. E basa asisuo. Se ye mrame tenase na ye nsumo anuwa safo urade.
Yes.
Na fi se bre suwa oba befaya anko bebiya anuwa kasa esisi ama ye.
Jesus.
Si Solomon se ye wansu wadene bre atuho. E boy sadi anuwa ape. Na mwe fi drew brebi no. Oba kwante hwenechi hu se se nye ma anuwa ye nina ano. Eye nkwa siyade enye uhudie.
Yes.
Adofu nano pe de mpese mekachile ye meka eto ye ndike ndiye suwa se fife asafu erade.
Jesus.
Je erade yesu di. Nefa wa brabo yina amano. Enye ohu sa diye wa ni wa. Ebiya sa abri diye. Utre unsa unsa to bibiya so. Ti waye wajwe se wa ni wa. Ti ubaye diye upibiya. Bate mre uhi ye ndi enka so.
Jesus.
Ibedru brebi no. Ujami betu ni safro. Na ukwa akwenta bayi. E na ukwa kubia chile no. Ano pa yemse kakra meka ntu yendi kendi yesu ono. Se abonso so. Ube di wuhumbe bwene rade. No afe di rade pe.
Yes.
Nebrenu suwa usi wenye chefu. Ujami nshira mwenye na.
Jesus.
Amen.
Amen. Ujami nshira u. Na ebrenu suwa. Wonso so. Wenye akuntapa. Ebu. Ujami nshira u dikin. Elder. Ujami nshira u pa. Ujami nshira u. Once you beat me, I'll phrase 0207371619. T. Senior, your elder, when you're coupon, I'm no more, and so I'll be cast at train. Or of what, Mummy and Fenny Agro? Mummy and Fenny Agro? Where a crow, where could you, woman, you cry? Oh, na ye mubi, na ya quo. Ubet ye no be a frim. Ubet, sir. Minu upon ye an a cry, I was say. There be a ubeti bue, nay you will be. Da wo anti bue no na ye wa ne ya de wo sene wo mi ansa kira ya dwene ya di wi ase kwai wo di wi ase be kwai ah sabre kura de asante ase ne muda ho de wo ye bia nye no e ye gina ye sie odo adna de mi nye biem simple e simple ente dia na paul e wi ase ye be ye e firi nwatwe no wase fa afa de akire de afa de akire enuanom de eya nokure de ani mu ye duro ohun se usuba ya wawura mu nti ebu ananka wo no wo ye dancing ni na wutie me wo se se ebu na firi ho ebu ananka nipa di firi wo won ba bia wa ma wa koma ne wa dwuna daada wo e di wa ko wuranti won se ne wani munye duru bi e na akoda akure kan sama kire wa wo mu so no first you know no eni monyamu ekura wo no se e fire ni aya koma se ye nsem se ye ni ade e pe ni e be ya ebu e eni monyamu aye wo no ye be hwere odofu bi abaso ma menfa no. Hello, good morning.
Good morning, man of God. Good
God,
morning.
God bless you. God bless you. God bless you. Orida, Kaza.
Anyu vi kamakuma, bomi pa mitubi.
Jesus.
Ye na na num.
Yes.
Ye na na num.
Ye na na num. Suma bosom. Na ye. Ya di. Na ya di. Ya basom. Ya huwa.
That is a nice one, nice one, nice one. Oh, say. The BOS via condition count.
Yes.
Rules count.
Jesus.
Yeah, heaven, but condition count.
A count.
And the fulfill conditioning, that means you qualify.
Yes.
Oh, fulfill conditioning, so it means you are not qualified.
Yes.
It will be a name. Say, obey to me, this woman is so a near the obey to me, because condition, you know,
Jesus.
You have to fulfill it. God bless you. Bye bye.
God bless you too. God bless you too. Senia yenu anso edi abano swati ase wosu obi obi ufufili ya obi timi na sese ya wo twan de yan enne wonu anyame anu waye no open se wo pae mu kanne na wujaya wode obone bechew wo nyale wo nyahwe wuti nyame fie na kura me ne wo kase ye kotie nyame asem enu abi kotie bi efia da bi kosomen da bi aye som senia nyame asem treye no enti ye twan de yan. Ye twa ma te mu abeto yen wodofo wo be nu hu o ebra no so na se wodofo wo be twere wusin o sa na bible na kan wosi kuro na ti no se twere ye na wo ho wodofo mumia ye hu se ye ni ate o wodofo hwe e ma du enyansafo se bible si obi ni nyansa na wo ni nyansa o enso so hwe munum se na wo makoma na wo madwene eda ba bi kura. Wonim nyame mu nyansa te se de wonim nyame mu nyansa no enso so wonhu se wanya akwanya ene ayefukunu na anko ade ene we wo lucky se se nyame asema nyame adawro man radio so tv so nyame fie okura wa ankasa ne nyame asema ati umu no ebetumi de wako awiyeye a ede ubekwa awiyeye pa minu aba ema emume emfa ni agro na ebre ni ho mani pa wo. Sese musonfo min kwa nkura me won kwa nkura wo enti wo mo ewu no da bia nipa wu ya che wo mo da bia da bi susu awusu utada no na awusu bewu enso ye nnimu ni nti no mo me siesie ye ho na de nyame hwehwe firi ye ho se ye nimbe ye duro enu nti no bo wani mo wose wodi nani mo wose me bo nipa se me awurade mensa so hwese se hwe te bia wo mu kati bia wo mu enam wa koma ne wa dwuna wa wudi akire nti wo hono te bia wa komu ehun se na wa wuni ani monyam biem wo se dia tene enti en burabo a wo bo ya tene wa wuti ya me wa wo ye kristo ni me se adanse ya ne ye wa wo me nkofa adanse ya mfiri ba bia me nkopa agbadwa kuo se ye mehwehwem me ni to me sa na wa na mapa wo se badwa kuo fa hwehwe wa brabo mu na anopai wa hwehwe wa brabo nu mu odofo ene ya kwanyane medo obi obeka nyame asema kire obi ano wodo odofo ah mumien sa kire ya adwuna de mumien sa kire ya adwune ewi ase kura mfuno ye ewi ase ye mfuno ah wose de ho te abrabo a wo boy a wo sfro wo se kristo ni ntia ya abrabo e ho te abrabo a wo ye nsumasi ye ntia ho te abrabo ye nsumu ye bonusumu ye honte eh ma papa enyum boboli bobo wose aso panyini wosofo aso reba ah mumi yentwe ni ye na wiye ya no ye ntware yesa na ye nu ye ho oh wose se obrapa bi wo ho a de ewodimpa o se ka ne na wodimpa enehwe. So, tese obi bo din a na enipa kura enipa hwe me se wa wo ye dance ni onsa no pe owira ho enso kani na nka wo dimpa wo ye osofo wa wo dimpa wo aso wo ye aso panyi na wo dimpa wo ye asore ba wo dimpa sikani bedie nti wo hunne ye bo odina de ye de bata ho so ahunu so ahunu wo wuti ye me so se se wo hunu asem no ye bo odin sa sofo ye bo odin sa aso panyi ni ye bo odin sa si di fo ye bo odin sa asore ba hwe ye dina ye de bata ho wo hun se wo wa paper wani mu onyam so ahunu eni bedie nti na se obra pa bi wo ho a de nyame kan atre ye ni se se obra pa bi wo ho a sa ye ye bi wo ho a sa no man yi ho na monwene enti free na no pay bibie no ay ka chide you can restore ubetimi edo ho abata urade wani monyam no be sa ba ye nyina sa ye nyina sa na ne yetie na wo ye wadwene sa wo ne urade be nante na ne na nante yi a onyame se wo ye no kwafo se obeje wo. And truly, truly, me say my sorry, Oura sorry, enkechi. Shasi enne, begin today. Enne, enye adombre, enne yen kwa jie damam. Ti Paul say, diye mwa sui anso, na mwa jie, na mwa tie, na mwa hunu wa me hono. Enua na monyo, na asumjuye nyan kupono. Asumdue nya nkopon enne mo betena what a privilege like this se wo nyame na wotie nyame na wotie hwe kania wo satraye wo first love in Christianity hwe brabo awuko mu ene ani onyam onyame de mawo wo se ne yebo dina ne ade bibi abata ho enya wawere ho mboa me se yebo apaye unim papa don't tell me say winim. You know the truth. Chasira wadune. Enkechi wate. Community nomina bre naso. Ube tumi afre. E rade pa meda wase. E futu ya odi abre yeni. Ma imuwa mwadune. Na yentumi mfan nanti we ni mwenyepe. Na wasun juya woka mwasem. E ni mudra ya shire ya. Enti asia winyame bo ye eno. Winyame fabedumi ye. Bo ya mwubayi. Ne kuraye. E tiye wase mano peyi. Kwa suwa dumi yeyi. Ma yon tumi fan wase mwenye nante. Inshirankan udinyi. Sheme dinyi ne sheme ma. Tafu furu winyame me bawe ni mwa. Menye bi ene umache. E tiye fuwansu winyame mwa kukudra. Ube tumdiye tuya na mwa. E sene fata. Na anku amano ya anjira. E da wase ano peyi. Ewe Yesu dimu. Amen. Odofu ube tumi afre. Ube tu mi afre na onso so wode aba. Bo modi ya afre nebe tu yafu. Na mempese yebeko. Sa enyumu we yebe timi ya abe. Yebe kondem. Ebre enyumu no koso wano ube tu mi afre odofo. Nyami ya sema aba abitu ye miye nufo. Ye nina ye mfa. Ye mo ya humode. Mumi ye muye ni unyami ya semso. Na da anko amano. Hayei. Ya nkere yesi. I saw them we near ma we ya ye bubu din na se ye tinyame fie na ye frɛ wo Christophe wo na se ye bossa abra we ya wonim se wa heda na wo ye sa wonim se wa heda ah what's your son them? yɛmpɛsɛ yɛbɛte bɔbɔle bɔbɔ ɛno nti nyankopɔn yɛ adoma next week no yɛnyinaa yɛmmra Glad Tidings Assemblies of God asɔ dɛm nneɛmaboa yɛ elder boakye ɛberɛ a ne maame firi mu no wɔto ne nsa afrɛ adɔfoɔ Duankwantaman, Glad Tidings Assemblies of God, and the Rock Chapel International. Sofu nyamiyako ina santi anope mimo achi papa wene umukeni afi michiye maso penyini nana e champon wene nifi efuo maso penyini George wene mama ena maso penyini Dickness mame kunedu maso penyini mima mwenye na achima asafumenye na michiye ubibia mumiye nkoso amfa asemu entry ya mufo enyu efidye ni mfria Black Star Radio ayahu buwa bidra wamonso didye wuhunye na ebremu ya maigana ya munsem ene die ewo hubia beda wazisene waye sitie ama nyame asem inshira enkaun na ye nyina ye mfa asem nye ye na asekane a ene ye kwanso han na ye nu ye ho se ya be ye Christopher nyame nshira da bon modin na tie ye nyame nshira enwum isi na asem ante me nka biemu a mo son fo bo ama na wo twe se neno ya Christo mai na ye tinkwa mu a kru ni nyina be sia na de wo